This is a Vuma 103 podcast. Sisonala on Vuma 103 Drive.
How to create a viable business idea. See, abantu kwesikhathi sithanda ukuthi siqale ama-business and nakuthina sisuke si-unemployed. Kungathi kungaba yicebo elihle ukuthi manje ungaqashiwe kodwa ukufune ukuthi kwesinye isikhathi yini ongasuyenze uziphilise ungakaqashwa. Kunokwenzeka ukuthi ukufunda kwakho bengakhona nje ukuthi njengempela uyogcina uqashiwe, kodwa kunokwenzeka ukuthi wena qobo ungakwazi ukuthi kube wena ucreate umsebenzi, kube khona abantu abaningi abaqashekayo. So then how do you go about doing so? Number one, ukuthi kumele wazi ukuthi-ke mina uqobo ngingakwazi ukwenza into ngizenzele mina for myself, by myself. Am I able to do something for myself? By myself. Iyakhona into engikwazi ukuthi ngizenzele mina, ngize ngingaze ngilindele ukuthi ngitshele ukuthi yenze ukuthi. So lokho-ke kuthatha kube yiquality ebalulekile kumuntu ongase abe usomabhizinisi going forward. Now, uma ngabe ukuthi uyakuthola ukuthi ungakwazi ukuthi ukwenze lokho, then it leads us to a second point. Second point yethu izothi-ke, what seems to be a problem in my area? I-business idea isuke iqhamuka ngenxa ye-problem esuke ikhona. Uma ngabe kumakhaza, inkinga futhi kumakhaza, abantu bazodinga into abazozembatha uma ngabe kumakhaza. So lapho futhi-ke i-problem iphenduka ibe i-need. Le need esuke idinga ukuthi mayi-satisfy. So-ke leyo sosidingo-ke njengamanje sose sithi kona qhamuka nesisombululo, come up ne-solution kuleso sidingo sakhona. Uma ukwazi ukuthi ungaqhama uthole indawo ungathenga kuyona amajezi, ungase uthole kuyona indawo ungathenga lokhu nalokhu okuzokwazi ukuthi ukudayisele abantu bendawo, noma bakhona abantu ababalayo, mhlawumbe babalela abantu abanezitolo benza i-bookkeeping. Wena uma ubona ukuthi ababaningi abantu abenza lokho endaweni engakithi, ngifuna ukwenza nakho, baningi abanamabhizinisi. Ngaleyo ndlela usuyibonile inkinga ekhona, wena futhi uzoqhamuka nesombululo, uthathe lesi sitifiketi sakho noma lokhu kufunda kwakho usuyakusebenzisa manje ukuba kukusebenzele. Ungathi ngokuqala kwakho ukwenza njalo, bakhona abazofuna bazokulekelela eza abantu bebabaningi, sekugcina sewakheka i-practice yakho, usuba ne-accounting practice esikhona eyaziwa endaweni. Uma ngabe sibheka indaba yokuthi-ke siqhamuke nama-business idea kumuntu omunye othi mina angikho kulokho babunalo okhuluma ngakho kwabantu mhlawumbe abafundile abathi baphethe lokhuya, yini into engase ngiyenze? Cha, okunye kwakhona, noma kuthiwa ufuna ukwakha noma uthi nekhono nethalente lani, zibheke iliphi ithalente enginalo, iliphi khono enginalo, ngizokusebenzisa kanjani. Sikhathi uphuma bese kumele kube khona u-understand into ekuthiwa yi-value chain. Ngakube-ke kwi-value chain ngizokwenzani, izosiza bani, ubani ozosizakala ngami, mina ngisiza bani. Ngaleyo ndlela uma ngabe ukuthi-ke kukhona engizothi nami ngisizakale kubona, ngidinga i-product eqhama kubona injani, ngiyigaye mina ngiyidlulisele kwabanye injani. Uma singayi-understandanga i-value chain, isikhathi esiningi siqala amabhizinisi angekwazi ukuthi ame asimame. Qhubeka-ke usithole 083 717 3343. Siyabonga.
Sisonala on Vuma 103 Drive. This is a Vuma 103 podcast.